macchina, ti leso. Side B, baby.
Lakini nachukia ma wannabe Australia uone joma wallaby Snoopy wants get doggy all you wanna see I don't mean to be rude it's just courtesy Straight to the pharmacy and get some condoms These niggas in this game clearly cannot afford them Best believe Kolo hell yeah I do assort them Watch him skizie wala ya kisha gode Falling so hard always on the regular Niggas can't see me hata watumie binoculars Niggas can't be me hata wapimwe na pendulum All the ladies have some Kolo you gotta get
chisel Ngoma yangu isibambe Nakomba lili zangu usichanganye Nakomba hiyo maiki usinipe Alesi unataka crowd Kiruka kama panze Lyrics za Habib za wainua kama chupa ya bakari Wachungu kalima lakini watamu na sukari Alhamdulillah
Amen
Hini ya madada wenye midomo nyekundu Kama mabuyu nataka kuwapiga busu Niwambie vile na wapena ni kama nyinyi ni ndugu Na isalini onya juu ya mamanzi kama nyinyi Kama hatuna hatuli ukinipa sishibi Ninaruka vikingi ukinipa ulimi Nihusa haubibi kupigania sishimbi Vile mama wewe uringi ndo nakutaka zaidi wewe mtamu kama pipi mgumu kama physics bada hawa nyuti isipokuwa mimi so wachana na viki kuja na habibi
sugar fefe
siupare ngoma yangu isibambe nakomba nili zangu usichanganye nakomba hiyo maiki usinipe alesi unataka crowd
Usare, wana ngoma side B, baby tutapare Nare tutawasha madada ndia wapakate Old school, new school, zote tusakate Kosto teki jinzi wale wana ni angalia Jingo bande taba samu zao zabania Zao zabani, zabani, zabania Domo zao siku kucha wakitutania Zini wakani wao, wakani wao Tuna warembo wao Warembo wao biashara ni zetu na sini wado si wao Usiku shifika na sindo ndoto ya wao no Nisema lolaza